Penzi lako linafanya na jamini, sasa kwa nini nisitulie ndani? Baby, baby, please. Penzi lako linafanya na nawiri, sasa kwa nini tusichome ubani? Baby, don't go, yeah. Here is a runaway, runa. Nisha kimbizwa kimbizana. Sijawai una wakufana, na na, yeah. Your body that's wine up, yeah.
Wine up,
mm.
Wine up,
baby.
Wine up,
just give it
wine
up, up.
Wine up, wine up.
Nimesha paga moyo mazima now, siwezi kuchumuka. I'm so deep in love now, siwezi kuondoka. Sijawahi ona bad boy like you,
bad boy like you.
Sijawahi penda bad boy like you, yeah,
bad boy like you.
Ukicheka mita cheka na we, ukinuna mita nuna na we baby. Ukilio mita lia na we, nachotaka nje kuzikwa na we baby. Nisharara we rana, nisha kimbezwa kimbezana. Sijawi ona wakufana na na we baba.
Body that's wine up, yeah.
Wine up,
mm.
Wine up,
baby.
Wine up,
just give it up.